gudoomiyaha degmada Kismaayo iyo mudane Umar Cabdullaahi Maxamed Farawiin ee xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaa ka hadlay isticmaalka wajigashiga ama maaskarada isagoona sheegay inay mamnuuc ka tahay bulshada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose Umar Cabdullaahi Maxamed ayaa dhanka kale sheegay inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo amniga magaalada Kismaayo loona baahan yahay in bulshada magaalada ay u hoggaansanto awaamirta lagu sugayo amnigooda taasoo ah mas'uuliyad wadareed wada saaran bulshada iyo qaybaha kala duwan ee lamaha amniga gudoomiyaha degmada Kismaayo ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay la shaqeynta lamaha amniga loona baahan yahay bulshada haysata maaskarada in ciidamada amniga ay ku wareejiyaan si aysan uga qayb qaadanin qalqalgelinta amniga degmada Kismaayo
waxaa baryahan soo korlay in maaskaro boombala ama sida caag loo yaqaano in magaalada si ganacsi loo keenay meelo badan ka soo galay qaybo ka midana la soo qabtay oo shirkii amniga la keenay arrintaas runtii lama ogola waxay caqabad ku tahay amniga qofku inuu isqariyo oo haddii wuxuu ka faa'iidayaaba jirinba waana waxyaabaha loo soo qaatay in dadka lagu dhaqro si allaa ligeed waxaan rabnaa ganacsatadii u keentay horey ula timi oo laga yaabo inay aqoon darro u geyso bisha maalin talaadada ugu dambeyn oo bishu ay tahay 7 bisha afraad 2025 iyo maanta ay 3 tahay inta u dhaxaysa qofkii gartay sababu doonta u gato iyo qofkii hadda haysta ay u taalo dukaamada u taalo inay hay'ada amniga ku wareejiyaan meesha ugu dhow xarumaha nabad sugidda booliska qaybaha kala duwan amniga ka shaqeeya nin walba meesha haysidkee intaa wixii ka dambeeya haddaadan geynin dee waxaad u ekaanaysaa inaad adigu qabnixmada qayb ka tahay